kusasa ngiyosanga noma ngehlule kamanje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngehlule kamanje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah. There is no room for failure. I believe. Baningi bathi put yourself in my nqabulela and you'll see ukuthi nzima. Sebelinde lokufa bojabula masengibiwa. It's been too long. Philwa ngokubhatanisa. Everything is costly now. Hey, ukwazi kwabiza ukuphila. Sometimes they ask me, ngoba ugodi I'm frostan. And my answer is, I'm frostan. Sidukiswa yibona laba but bayamazi nomhlaba ugcole kakhulu awudeserving ish isibhoku sami. Baphila babathandaza izolo ful ubabona namhlanje ukuthi kuyalunga nami ngiqala. Oh, nami ngiqala. Baphila babathandaza izolo ful ubabona namhlanje ukuthi kuyalunga nami ngiqala. Oh, nami ngiqala. You need to work your ass out cause ubona isithelo. Uthi u-85 bencane bese ushisa impepho. Ungabusakunako okuningi wena skim sam. Lo mhlaba ungcolile awusideserving ngoba kusasa ngiyosama noma ngehlule kamanje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngehlule kamanje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah. There is no room for failure. I believe. Kade ngiqala le ngoma, I had a vision to make a motivational song. I'm failing. Kade ngiloku ngihleli ngilinde lyric elizokuhlaba umqwele but ngiyafail. Cula nami. Sasa soba moja. Soba moja. 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 Ngoba kusasa ngiyosama noma ngehlule kamanje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngehlule kamanje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah. There is no room for failure. I believe.